the top.
This one's a banger.
Kima chichini dola moja Na wanangu dola moja Kima chichini dola moja Na wanangu dola moja Na nyumbaye Na munguwe Na chitaze Weni baba Ikayale
Kima
chini dola moja Shida kwa ni kitu gani Kima chini dola moja Shida kwa ni kitu gani Na nyumbaye Na munguwe Na chitaze We ni baba Ikayale Na tambize Na chitaze We ni baba Chet Chet Chet
Phoenix.com.